Ministry y'ebyensimbi efulumizza obuwumbi 1,635,000 bwa siringi ez'okukola emirimu mu kitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi guno. Ekyokusatu gy'emyezi esatu Januari okutuuka mu Maaci ng'esinga ku zino za kusasula mabanja, misala gy'abakozi n'ebirala. Omuteesiteesi omukulu wa Ministry y'ebyensimbi Dr. Ramadan Gobi ategeezezza nti obuwumbi 795,000 ez'okusasula mabanja n'okuddukanya emirimu gy'eggwanika. Ate obuwumbi 2,175,000 zisasula emisala gy'abakozi n'ensako okwetoolola eggwanga lyonna. Gobi agamba nti ebitongole eby'enkizo ebigenda okuweebwa ensimbi kuliko Ministry y'ebyobulamu egerekeddwa obuwumbi 348,670 kw'ossa ekitongole ekitereka eddagala ki National Medical Stores ekigerekeddwa obuwumbi 245,520 olw'okuzibwa omuwaatwa gw'ebbula ly'eddagala oluvannyuma lw'ekitongole ky'America USAID okuyimiriza obuvujjirizi bwakyo.